balonza bagenda okulondoola abaka abakozi mu paalamenti. President Museveni ategeezezza nti ekisanja eky'omusanvu okusinga agenda kuteeka ku amaanyi ku nsonga bbiri, omuli okuyamba abagagga okwongera okwegaggawaza mpozi n'abaavu okwongera okubasitula. Kusinziira ku Museveni tunosamukula kikumi ku bannayuganda bwe bali mu kisaawe ekiyingiza ensimbi mu ggwanika ly'eggwanga, kyokka olwo n'ebitundu 30% by'abakyala abaavu be baagala okwongera okuyambako nga bakozesa ensimbi za parish development model. Museveni ategeezezza nti bumu ku bagenda okutunuulira ennyo kwe kuli ekisaawe ky'ebyenjigiriza, ekyebyobulamu n'okulwanyisa obukenuzi. Bwayogeddeko nga bagenda okulwanyisa nga bongera amaanyi mu kulondoola ebitongole bya gavumenti n'abikolamu ensimbi ezigenda zisobola okutuusa obuweereza eri bannayuganda. Yadde ayogerako eri eggwanga ng'omukulembeze omulonde mu kisanja eky'omusanvu.
So you see the loss. NRM but Article 1 is supporting the rich. Because many Ugandans are now rich. The Masaja Barabas, the one with commercial farms, the one with factories, including the foreigners who are coming with factories, those we shall continue supporting them through Uganda Development Bank and other instruments. Now, as we speak, 70% of the homesteads are in the money economy, some small, some big. But we need this to continue growing, because these ones are the ones who pay more tax. The more they grow, the more taxes they pay, the more money we have to do things, but also help the poor. The medicine for poverty are these funds, the funds of PDM now. PDM is working very well.